Doom 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 doom
doom doom doom doom doom doom
doom doom doom doom
doom doom doom doom
to resist.
Whether to resist.
No.